That's Cuff Records. Tavam Pita Hot Girl Baby. But it's Cuff Records. Stole Chibide Altoni. But it's Cuff Yokuru Gawamani. Kube Vizibu Yakatonda Yabimani. Vakubane Nabasinze Ifanani. Talo Taina na Speak It Down Chenyi. President Bobby Wine Kumani. Naye Museveni Akusinga Amani. Saba Nyoja Kufuge Chonchimani. Kusabire Fuge Uganda Adetomani. Naene Eto Tukola Ngabalibe Tumani. Tukula Atene Katonda Kumani. Watulida Molu Kwante Obimani. Tukuzaye Gomba Toe Mani. Nesabi Maya Nebi Tukirira. Nenge Sala Yange Batukunja Gala. Matuyumse Mkuba Wafani Wezulira. Gotiga Nzemba Wamu Akapela. Kamila No Matter Situation. Na Wachiba Chiganye Tokowa. Kamila No Matter Situation. With them young generation. Kamila No Matter Situation. Na Wachiba Chiganye Tokowa. Kamila No Matter Situation. With them young generation. Hot girl kutsaka nyalo leta. Katima ya sisi ya mchakuwa superstar. Umala kuwala mpao soo Serengeta. Yasaro kujo mgati no kunyamata. Chiyaso dukuwa itikaro kasita. Onkubia ya koshman baby resta. Okutuda ato na akuru zipata. Kasita ya sawanga muka mabelesta. Kati Facebook, Insta ne kutwitter. Before them late 2 weeks no matter. Hiti ya Kampala ziri manga tractor. Atokota nga chiduka mchunyo mafuta. So mbwa uloga visa nukugata. Oye besi jesi mfuza limubu doctor. Sama katona ya vision director. Tali koko ya samedro volongata. Kamila No Matter Situation. Na Wachiba Chiganye Tokowa. Kamila No Matter Situation. With them young generation. Kamila No Matter Situation. Na Wachiba Chiganye Tokowa. Kamila No Matter Situation. With them young generation. Pasta ujingo damo sabe buto. Wateji na usa one chukulu kuto. Savila school fees ibana wa ghetto. Sabile alto na vekulu soto. Tosalawa yon kugamba na kubandi muto. Variable green temba buto. Jite mvajon ya Yesu Kristo. Achieve your dreams I never loto. Asahaba lengo zala osa nekato. Omoye waka sabila wachala bembuto. Masika mpatis na sabuni wa deto. See if you're blessed other than the metal.
That's Cuff Records.